Faites quoi, bébé? Encore beau sans temps.
Shabiki kwa mwezi kila wiki, kazu wa shua boy, midoko soko igoi, kacheza ye haboy, makolo wako hoi, kashika feisal, kawala misha sal, magoli ya mbali mbali, makolo wote jala. Afrika bambe, Yanga Afrika bambe. Yanga, hachezi loko loko, kawacha babi voko, watoto akari yako. Tuna bangala Yanga, hacheza haja landa, kawafungisha sanda, kachoma na vibanda. Kaletwa la molson, wachenga biki hon, washuti weho.